kama colibat. Ebu twisted kama Oliver. Na yo Jaco Meva. Again anima umeva. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris.
Yeah.
I love his life to take kwa coast. Ambia we apige picha to take a pose. Chef Bonda moja, ka French toast. French kisses, to kiss stay afloat. Na pesa ishi, si basi tu keshe. Wacha rai tu tese. Ndiyo naini penyewe lakini ovoa. Usha tembea Paris, the city of love. Amini mimi, amini ero. Ray-Bans kwa steak ni medium raw. Napkins kwa shingo mfuko ni dough. Masheri, wacha nilipe to go. I'm blind to them, kama colibats. Ebu twisted kama Oliver. Na yo Jaco Meva. Akena ni maumeva.
Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. What's your schedule? Ma mida mida. I hope number nile na pega pega. Si tuende kwangu, then wake up to break off. Kwa Air France pilot akidai take off. Tukiamka tena tuko city of Bordeaux. After shots tuko Mbappe akisco. VIP like a boss uko kwa huka Christophe. Tuko foreign land lakini swani lingo. Look at you. Rare cover pingo. Nimekanja extra chef ongeze butter kwa bread. Louis V kwa isi na soul ni red. Lazima wa glance tuko city of France. I'm blind to them kama colibats. Ebu twisted kama Oliver. Na yo Jaco Meva. Akena ni maumeva.
Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris. Unafa runway Paris.
Je ne sais quoi.
Runway Paris.